Kalata ya Yuda, chaputala 1.
Ndine Yuda, mtumiki wa Yesu Khristu, komanso mbale wake wa Yakobo. Kwa inu amene Mulungu Atate anakuitanani, amene amakukondani, ndikukusongani mwa Yesu Khristu. Chifundo, mtendere ndi chikondi zikhale nanu mochuluka.
Okondedwa, ngakhale ndinkafunitsitsa kukulemberani za chipulumutso cha tonsefe, ndinkakakamizidwa kuti ndikulembereni ndikukupemphani kolimba kuti mumenye ndithu nkhondo yotchinjiriza chikhulupiriro chimene Mulungu anachipereka kamodzi kokha kwa anthu onse oyera mtima.
Pakuti anthu ena amene chilango chawo zinalembedwa kale, alowa mobisika pakati panu. Amenewa ndi anthu osapembedza Mulungu, amene amapotoza chisomo cha Mulungu wathu, nkuchisandutsa ufulu wochitira zonyasa, ndiponso amakana Yesu Khristu, amene Iye ndi Mbuye ndi Mfumu yathu. Ngakhale munadziwa kale zonsezi, ndafuna kuti ndikukumbutseni kuti Ambuye anapulumutsa anthu ake ndi kuwatulutsa mʼdziko la Igupto. Koma pambuyo pake anawononga amene sanakhulupirire. Ndipo mukumbukire angelo amene sanakhutire ndi maudindo awo, koma anasiya malo awo. Angelo amenewa Mulungu anawamanga ndi maunyolo osatha, ndipo akuwasunga malo a mdima mpaka tsiku lalikulu la chiweruzo. Musayiwale mizinda ya Sodomu ndi Gomora ija, ndi mizinda yoyandikana nayo. Anthu mmenemo anaziperekanso mkuchita zadama ndi kuchita zonyasa zachilendo. Mizinda imeneyi yakhala ngati chitsanzo cha amene adzalangidwa ndi moto wosatha. Nchimodzimodzinso zimene akuchita anthu amenewa potsata maloto awo, amadetsa matupi awo, amakana ulamuliro wa Mulungu ndiponso amachitira chipongwe angelo akumwamba. Koma ngakhale mkulu wa angelo Mikaeli, pamene ankalimbana ndi mdelekezi za mtembo wa Mose, sanamunene kuti wachipongwe, koma anati, Ambuye akudzudzule iwe. Koma anthu awa amachita chipongwe zinthu zimene sakuzidziwa. Ndipo zinthu zimene amazidziwa ndi nzeru za chibadwa, monga za nyama ndizo zimene zimawononga. Tsoka kwa iwo chifukwa anatsatira njira ya Kaini. Iwo athamangira phindu, chifukwa chake anagwa mtchimo la Balaamu. Iwo anawonongedwa chifukwa chowukira monga anachitira Kora. Anthu amenewa ndiwo amayipitsa mapwando anu achikondi. Amadya nanu mopanda manyazi, ndipo ali ngati abusa amene amangodzidyetsa okha. Anthuwa ali ngati mitambo yowuluzika ndi mphepo yopanda mvula. Ali ngati mitengo ya nthawi ya masika yopanda zipatso, yozuka mizu, mitengo yoferatu. Iwowa ali ngati mafunde aukali apa nyanja, amene amatulutsa thovu la zonyasa zawo. Amenewa ali ngati nyenyezi zosochera, ndipo Mulungu akuwasungira mdima wandiweyani mpaka muyaya. Enoki wachisanu ndi chiwiri kuyambira pa Adamu ananeneratu za anthu amenewa kuti, onani, Ambuye akubwera ndi woyera ake osawerengeka kuti adzaweruze aliyense ndi kudzagamula kuti onse osapembedza ndi olakwa chifukwa cha ntchito zawo zosalungama zimene anachita moyo wawo osaopa Mulungu. Adzawatsutsa chifukwa cha mawu onse achipongwe amene osapembedzawa ananyoza nawo Ambuye. Anthu amenewa amang'ung'udza ndi kudandaula,
amatsatira zilakolako zawo zoyipa. Amayankhula zozitamandira ndipo amanamiza ena pofuna kupeza phindu. Koma okondedwa, kumbukirani zimene atumi a Ambuye athu Yesu Khristu ananeneratu. Iwo anakuwuzani kuti masiku otsiriza kudzafika anthu onyoza, otsatira zofuna zawo zoyipa. Anthu amenewa ndi amene akubweretsa mipatuko pakati panu. Amatsatira nzeru zachibadwa ndipo alibe mzimu woyera. Koma inu okondedwa, muthandizane kuti mukule pa chikhulupiriro chanu choyera, ndipo muzipemphera ndi mphamvu ya mzimu woyera. Khalani mchikondi cha Mulungu pamene mukudikira chifundo cha Ambuye athu Yesu Khristu kuti akubweretsereni moyo wosatha. Muwachitire chifundo amene akukayika. Ena muwapulumutse powalanditsa ku moto. Enanso mwachitire chifundo koma mwamantha, ndipo muzidana ngakhale ndi mwinjiro yomwe yayipitsidwa ndi machimo. Kwa iye amene angathe kukusungani kuti mungagwe machimo, ndiponso amene angathenso kukufikitsani pamaso pake pa ulemerero opanda cholakwa muli okondwa. Kwa Mulungu yekhayo, mpulumutsi wathu, kwa iye kukhale ulemerero, ukulu, mphamvu ndi ulamuliro mwa Yesu Khristu Ambuye athu, kuyambira isanayambe nthawi, tsopano mpaka muyaya. Ameni.